sithukuthezi utheni ngathawusezi kawufike kaloku ndisakukhumbula nangoku amabhongo aphelile ndikuxolele sithukuthezi kutheni ngathawusezi kawufike kaloku ndisakukhumbula nangoku amabhongo